mwe kubagiza kubanga bebonya bonya kuyanja tofaga kubasalira mwana wange tibwabasinga leta leta
Nyabonyo bulamu wange kwatu
omusayi gwamwe mulamu wange kyokka ne nkudagira obunaku bwange n'otofaayo bw'otyo bw'obonyabonya obulamu bwange nkwatulidde Bonya bonyo mulamu wange kwatulite.